Caribbean girl, Caribbean. Beat records material, baby. Caribbean
girl, Caribbean. Cologne, Arufu ya kokolondo. Cologne, itaji tena Cologne. Cologne, jasho la kokoloni. Cologne, itaji tena Cologne.
Caribbean, Caribbean, Caribbean.
Mama, soon, soon,
yeah. Nilikwambia ndoto, nikakwambia msoto, nikakwambia nilipopata, nilipofunga goli, na sikuficha nilipokosa, niliposaga soli, na ukuwai kuchukia wala kuwa sorry. Mama zuri baby, una busara crazy, ni vizuri atazuri atarisi mpenzi. Na baba zuri baby, mina utu deadly, ni vizuri atazuri akirisi mpenzi. Kwa wote wanafiki sini Boko Haram, umbea wakileta wape sura sanamu. Ujumbe siandiki mana sina kalamu, kilio wamesubiri tumeleta karamu.
Cologne, harufu yako Cologne. Cologne, itaji tena Cologne. Cologne, jasho lako Cologne. Cologne, itaji tena Cologne.
Caribbean, Caribbean, Caribbean.
Mama, soon, soon.
Caribbean, yeah. Ayo, lengo langu nataka uzibi mwanya wa mapengo yangu, ili nibadili mienendo yangu, ni wewe ni kufanye kuwa tendo langu, upendo wangu. Kama una ugua mamistoki, napiga pasi na fua na mischoki. Juice baga na cheese kwa mishkaki, natoka shavu kwa baby so six packi. Naringa paka mademo na nishtaki, kitambi paka machizo na niswaki.
Caribbean,
it's me my nigga with you my nigga. Me na we ni wana sana baby you my nigga. Nigga is the boy with the flow. Rome takatifu ndani atuongoze Allah. Promise, taratibu ntatimiza promise. Nikiwa na kukisi kumbuka promise.
Caribbean, Caribbean, Joe Caribbean. Cologne, harufu yako Cologne. Cologne, itaji tena Cologne. Cologne, jasho lako Cologne. Cologne, itaji tena Cologne.
Caribbean, Caribbean, Caribbean.
Mama, soon, soon.